Tēnā anō koutou, ā ko te pai o te waiatara, kei konei tāku kai kōrero ko Moko Tepania. Kā mutu e hoama o tēnei kōrero whiti mai ana mā koutou anoi whiriwhiri, nā te mea ā ko tino me pea te kōrero. Ko tino heke ngā kōrero mō tēnei kaupapa, mō te SNA. Kā mutu kei konei Moko. Tēnā koe Moko?
Ngamihi o te ata ki a koe, e whāgirli mihi ana ki a koe, ki ngā whanaung e taringa hakarongo mai ana i tēnei ringa.
Ai, kia ora mai ano, me te roa o ngā rā e toru, e horore i tātou, ngari te mea pai, hoki mai ana, hoki mai ana, ngari uāna, ne? Uāna kone.
Kino te ua, kino te ua i te wikini ko tōna tikanga ka ua anō mō te toinga ke atu o tēnei a wiki whānui nei.
Ai, kore ue ki tētu ngā puke o manga muka, tēnā nei nā e patere mai na te ua. Nangari ākua, ākua. Kamutu, you know, e te tahi o ngā kōrero i haere mai au na te ahia hira i manga muka ka tino āta titirou ki te rori. I, ai marika, e ki te akena ai nui ngā mahi ki reira. Ka motu ka hoki mai au ki te kāinga. Ngari ahakoa i hoanga rei hau mō ngā kapa haka. Ngari te mea pai i oki oki i reira ka hoki mai. Nā koe e tēnā kei kona koe me te SNA. E nā hoki. Tukuna mai.
Ai, nō reira. Fū. Wera wera pai wōku taringa. Wera wera pai te kete o waku i mera i tēnei kaupapa nui o te wāne ko wēnei SNAs, ngā wāhi take take motuhake, e kaha haka he ngia ana e tīwi. Nō reira, ko tāku kē ki te whānau e hakarongo mai ana, he haka mōheo atu a te rangi tonu nei, a te haurua i te kotahi karaka, ka tū atu ai ko te tahi taumata kōrero mō ngā SNAs te take ki te kaunihira, engari ka haka rewa atu tēnei mā te YouTube, ne, nō reira hei wāhi mā takitaki mō te katoa, a muri atu a ia anohoki. Nō reira he taumata kōrero ko ngā kaimahi kaunihira, wētahi o ngā kai kaunihira, ko wētahi o ngā kanohi o te iwi anohoki, ka nohoki tētahi taumata kōrero, ki te haka utu atu ki ngā pāpai nui o tēnā. Mō tēnei kaupapa mō ngā SNAs, nō reira, mehe mea e wāte ana te tangata ki te mātakitaki, kēnā kia hono atu mā te YouTube, te whārangi pukamata o te kaunihira ki te YouTube, mā te pukamata anō hoki, engari pēnei kore e wāte ki te mātakitaki i te wā atu, a muri atu kataia, nō reira, koi anō tēra. Mehe mea he pātai anō, wā te tangata i mua i te hakarewanga o tēnei taumata kōrero, pai anō hoki te tono ki te kaunihira, mā te pukamata anō hei wāhi haka utu i ngā pātai i te rangi tonu nei. Engari, hei tapiri atu ki tēnei mōhio ana hau, hei te praere nei, he hi koe nui, ka eke hia te kaunihira e te tini e te mano, nā he hi koe mai i te rerenga wairua tētahi, mai i hokianga tētahi, mai i whangārei tētahi, nā ka hui kotahi atu ai, te iwi e hi koe haka he ana i wene i tēnei ki te whare kaunihira o te kai kohe, ki te pū o te whike nei, hei te ahi o te praere. Nō reira, i mua ke atu i tērā hīkoe e mōhio ana hau, e hui ana a koromatua kāta, kia minita shō mō tēnei kaupapa te take ko te tūmanako, ka whai hua, hei hātu ki te iwi, hei te praere nei.
Ka mute ea te teimoto mi tō hui ai nei?
Haurua i te kotahi karaka nei, ka tū tērā hui ki te whare kaunihira o te kaikohe, engari ka rewa, hei mea mā takitaki mā ngā tangata katoa ki te YouTube anō hoki ne, e mea live stream.
Live stream, 1 o'clock, ne?
Ai, haurua tahi, haurua tahi, hawhi pahi.
Kia ora mai anō, nā no reira, kia koutou kei wahona. E whakarongo mai ana ki wēnei kōrero a Moko. Ka puta here for the SNA, ne?
Ai, me taku pai anō, mehe mea he pātai anō. I hihi ana kia tuku ki te taumata kōrero, hei mea mā takitaki mā tau. Tukuna mā tukamata. Hoi anō ko tāu he haere pā ki te whārangi tukamata o te kaunihira. Ko reira koe e kite atu wai i tēnei taupapa e noho ana ki reira. Rukuruku atu ki rotu i tērā wāhi ana ka kemihia e koe tēnei ripene o ngā paumata kōrero i te rangi nei.
Oh, kia ora mai anō. O ka pai moko, hoi nā anō ngā kōrero mo te rānei, me tukutu i a koe mohi anō. Kei a koe wetahi mahi tino a hohonu mo te rānei. Nā no reira, kia ora mai anō ne.
Kia ora mai, ngā mihi nui.
Ai, tēnā koe. Ai, ko moko tepenia tērā me ngā kaupapa e huiti mai ana mo te rānei. Ngāri me rongo koutou ngā kōrero. Pena hihi ana koutou ki te mātakitaki ki te kōrero. A kei runga e te YouTube. Ai nia ke me ngā kōrero whitiwhiti haere ana mō te rāne. Kia ora.